eden godi yande joni to min ta chapantat studio kalangu habaru je fulfulde ko jawone e modon ni projet jojina gam batte wal tudde rewbe yobbe no rimal le doctoroje ko dum wallunobe du kondan ni be jobata no hunde fu o projet timmina golleje mon chapantat e golle de samne gonen du enda dum wona ko ministere hawjene fille cellal haadi non ni ko watte jangobe lekkol ko buru ujunaji nayon jiabe wuro jelaajo ka en woni ko galana keba yaade lekkol ciagal ko himbe ngari to en ngardi kaborde nene holjindu kono jangino ben enda en nanan ko kambe lekkoli be kali ciagal ko lekkol omba lewru warre joni yawtare men pinani studio kalangu haltanani hala hono fawar jondu kondal nyibi tagol e wonju tugol ko hanta e wadama e do fi ko darto awole de wurtungo ladde ko en tiram mirai verte kori jamon e modon ele habaruji dini gof ko puddirte gina mi da halno wiide min sumanaama don ko janganto habaruji di enda e fulfulde ko min mo kokor wona to enda region mo tilaberi don wonno to fawar joni hono kenyande enda sappo je leur décembre himbe goddo ngari kippete ka wurngo enda jogibe kaborde be famaka moy en non ko be nati wurngo du konna wi ama don kokoru be boninani don enda mobilaji didi goto ka enda mobil no enda ka mairie kokoru enda dum wonno ko fawar joni conseil jo goto jatto en kokoru mo himbe studio kalangu min noddi don enda gam batte min non kabar o ciagal mundu on do andini wiide ke himbe ben be mbara fe goto be barminay fe goto nani fawar jondu kondan hada fille ko darto hono cellal du kondan on ministere hawjinde cello leydi niger be ngadi jodo kala kurma be hokko be habaruji dun du kondan kenya won ko be ngadi dun nambe hecc kenya jokka isappo en lewru december no ga e go gam batte be kalna himbe wiide ke por jengo nodo no walita rew be enda se yeyi rimoyde le to rinte to enda hebbe jobana dun cede ko han yobude dun enda be bi por jewo enda timmi nenne ne kaydu ele timugol hitande rano abache kam won secrétaire général mo ministère ne enda na andina en ne projet o yarto wakati mo ruketa adraman landimo
étant donné
yehude rimoyde locutorore ciede mum watta kanu der sigila mo hitane duubi ujuna didi e jeegom dum waddi ko gomnati tefi e banki leede duniyaru balla joddinde porjeegom gam wallirde himbe leydi porje o indira PAPS der sigila makko duno tawa filla yobande warde rima rewbe locutorore hitane duubi ujunaaji didi e laso dem porje o enden fuddi chapande tati e go lewru december hitane duubi ujuna didi e laso e go dem porje o enden golle mum timoyta de region yiji jeddi Seyni Tilberi KFW wadi adi hukkude ciede golle porje o enden yare yeso fa yotto hitane du ujuna didi e laso enay ko watta hawju ballaka enden wadire no wudiri waddi ko gomnati joddini sigila gom ko watta be gala bawde bawo naforade ballaka sigila o enden don no yare yeso der département Gaya e Goti
nani ana toyna département mo sai région mo Tilberi yaadu heboyde jangal lekkol no lati chatdun sanne fudu kono le commune mo wuro gelaajo nokko to lati fande ko watto sukabe jangobe lekkol ujunaaji nayo kay ngon galan keba yaade lekkol e lunko fawar jondu kono rafindenaago watto en sabu yama himbe ngari tonno jogi kaborde be kulini du kono jangino be wiide kebe acca jangino gol dum wadi joni lewrini en ko lekkol o walaano golla le kulii chapantati jeddi pamari won ko mabba hawtaade CG on kanyo e lekkol to himbe ektito golle ko ete CFM wadi ko fawar jong bandi min tawto Ali Amadou o yewtide sukabe jangobe lati wayri yaade jande be kalnimo dum woni ko be lati wakati mo kalte on
ala minke manda fu no lato mana minke ba transference ay dum e bay dum dugina minke ani dum wala ba bawde ko yato le ekolu ber mi yam yo bato ngenda anda fu no ngada minke min ni wono filo fama fu no ngada
Alla jondo kay min kay mi ngudimo anani enden kay mi ino alhal oni jondo kay mi e kolo on baama pour kono jande de darnama limajundi kono transfert o mi wino wadan dum kam mi e alhal mu dum dalle jondo kay mi waami munyam jeba yala jonka ummi wuti non na sey do yadi mawurno si taama do yadi mawurno dum kan dum kan dum waay kan kay lewa halli yasin jati si Alla jabi min kay dum ko njimi
ko jande dari dum woni min duran mi domi jal ummoto ko en non fu no buri neddo wara jodo anda fu e dum golloto kay gande jande wada yi hay bagere jangoy kay ko anduno dum fu dum dilla
deni mi den kaba kay min intene jande amin ni burni mi
gam wallahi raf jande torri ka se wana dum neddo bo pata jande nata durungu
nanar filla jande faar yon ko to feccere windabe le comité de CET dum wonoto himbe ektito golle ngegna to en dan gaya kay ndu gala na ngara jande de endan dum wonno ko faawar jon tay kaaki hikki hore jon nokkurni en dan biete do Saley Hassan tay kiti e do fi o jon do en do ma hala na dum saabi ko himbe gala na ngara gaden na noddangal wiide ke be nebay e mbay warde wakkani mu faddal alu landimo
min keɓi janngooɓe amen hemre keɓuɓe laawol yaarude janndeeji muɓɓe yeeso. Nder janngirde amen nde, janngooɓe amen nde keɓi talki tewteeru muɓɓe no baawi jehi koleeje janngoo nonndu fahan eɓe baawi jooɗaade ɗo to amen e jannga ɓe jaara jannde maɓɓe yeeso. Nder saarooɓe ɓen enda no woodi yiɗuɓe cukaaɓe muɓɓen jooɗoo jannga. Nder janngirde amen no woodi du ɓe giɗa denne nde no woodi yaaraaɓe ton koleeje janngoo ɓe jahayno to hanne eɓe baawi yahude ton janngoyde wala du ceede ɗe ɓe joɓa. Hanne janngowamɓe koleeje ɓen de en daari janngay keɓa annal nino, amma annal ngal wala ko ɓe bonƴitirangal ɓe gaɗira ko watta himɓe leydi fuu nafo.
Noon ni farfilla ko darto himɓe ƴamoɓe na tewtoɓe hono ɗum warde ɗo leydi Niger kañum e dillewamɓe tawaɓe ele hoggo dillewamɓe tewtoɓe ɗum warde ton Agadez. Hannde nden ɓe deƴƴini sanne koɓe deƴƴinori ɗum konda ni no nanndi hono ha muraadu maɓɓe ɗon no waɗa ni e dow miccintingo eɗen anndi lewru janvier duminanɗe nogay kamɓe enɗan ɓe mbulino hoggo ngo enɗan ngam batte hollude mette maɓɓe e jogaaɗe bonɗe ɗe ɓe joga kañum e rafidu konna fane tinnade do talki maɓɓe fa ndaranaɓe laawol noɓe garta ɓe gaɗaɓe jooɗoro ele leydi ndi. Ɗum waddi ko hannde nde enɗan ni hono hoorejo nokkure kawjiɗo fii ko darto hon dillewamɓe enɗa kañum e talki muɗumen to enɗa Agadez o wi hunde enɗan eɗum deƴƴini saabu laabi ɗon hoƴa dow majjum. Yakuba sukareji woni ko wiyetenani ko haalni Anise Karim.
Ɗum waɗino wakkati ko ɓe culnanimi ɗo enɗan sanne, iɓe murta wakkati warde wakkati iɓe gaɗa jooɗa metta ɓerne e ko nandi titta. Amma de ni en daari hannden waɗan lebbi jeetati ko ɓe deƴƴini mbaadu ni kono waɗo ɓe ummintina kaden yilaaru firta ko e kamɓe gaɗana ɓe kokka habaruuji. Min ngatti ɗum fa hannden dekotoɗo e procureur wara halde he maɓɓe famtina ɓe, ngam baa ko ɗum hakke maɓɓe iɓe kaani du ɗowtanaade laabi laamu leydi ɗo enɗan. Murtere maɓɓe de enɗan de ɓe gaɗata de ɓe kokkaaka laawol waɗude de. Miɗo miila du ko ɓe paami ko dekkotooɗo e procureur haalani ɓe, ɗum waɗi ko ɓe deƴƴini.
Noon ni fa hannde hono fedde ley duniya hawjinde filla dillewamɓe to enɗa nder région mo Agadez kandu waddi ballaga mum ngam batte moƴƴinde galluɓetede cirogérine ɗum ndu konda ɓe gaɗaniɓe ɓe ñiɓaniɓe hon nokkuje ñegeje to himɓe keɓata yaha ko laati himɓe fof hawti e muɗum. Ɗum wonno ko fa hannde maire cirogérine mbiyeteɗo Saskin Akka o haalani bandin mbiyeteɗo Ahmed Felan o wi ɗum ɗo du nafakkano yahde e ɓiɓɓe wuro.
Mon kawo visitin
min gari ƴewude ñageeje ɗiɗi ɗe min gaɗana ɗe balla kaadu kamin gaddana welimin sanne. Ñageeje ɗiɗi ɗe enɗan ñageere fuu nokkuuje to himɓe naata kumta haajuuji muɗɗen sappo e ɗiɗi ñageere fuu tawra. Jooni ni golloye pamorogon moƴƴina fondita kan en ni kori. Nde golloye ko enɗan timminowama sey min daara hawtidaade e sawortoɓe commune on no min cingira comité gon kawjotoɗo nokkuuje ɗe enɗan. Gaɗol ñageeje ɗe du nafa himɓe sanne, denne no haani hawju majje waɗire no wuɗiri to yeɓaare fuu watte nder. Kaden du garɗo nawtori ñageeje ɗe enɗan fuu no woodi ko yoɓa. Commune amin du nafortu ceede ɗe enɗan. Jonkay hawrine waɗoytene yahde yeeso den kayre ni daaroyta ko haana waɗede
fuuasarazuagabainchallah.
Noon ni hono commité kawjiɗo fi ko darto difal ngal batu gonɗo waɗe o enɗan heeɓi dokkal ƴuwgal to farjor rewɓe laatiɓe noon ley fedde tilaɓeri candalo ɓe gaddinenaɓe nani tonnoji maaro joyi ɓe mbi ɗum ko ɓe gaddi ɓe balliti ɓen enɗan. Madame Buuli Saydou Kalilou kawoni hooreje ɓeɗo rewɓe tilaɓeri candalo o haali dow fi on enɗan Mani Moussa wadde haala ka to amin ɗo.
Min gari waddande comité kawjiɗo batu 18 décembre difa en gala balla dow inne tilaberi candalo maaro tonuji joyi min gaddani comité o ngam jaɓɓade werɓe mum. Meɗen getta dow rewɓe difa en gala ɓe dalila balla kaɓe gaddannomin wakkati 18 décembre waɗeteno to amen ton tilaberi. Min geggitay dow wakkati ɓe garno jurade men. Meɗen eela Allah waɗa himɓe kawra jan cankito jan e sewo. Allah barkin himɓe région difa ɓe
et la population du difa.
Noon ni sigilaji e gollal ko woni waɗe dow fi ko darto hono batu kollol inditirangol a jaɓɓama koɗo ko woni waɗeto ende Agadez noon e hoore muɗum ɗum ɗu konnan ɓe mbiɓe koƴana dow fi ko darto hono moƴƴintingol talki himɓe dillewamɓe e wittortoɓe ɗon endan. Ceerno Hammadou Boulama kam woni hoorejo oɗo batu nani ko haalni bandi min mbiyeteɗo Mamma Ada.
A jaɓɓaama kan woni beero barka mum e ngarki. Batu laawal tataɓalno koro mum du tawa kenana waddude mballa har ko narta filla yiitugol hakkeeji dillaamɓe leyɗe ɓen. Batuuji tati ɗin fuu tuga kina dow kulle tati: ittude nokku to dillaamɓe leyɗe, tawaaɓe dow fii yoltugol hakkeeji ɓiɓɓe aadamaaɓe kamɓe dawrooɓe nder nokku on, mbaddata haalde dow saɗorma ko tawa nder filla jippinol dillaamɓe leyɗe ɓen, sigilaade hawrindeeji jooɗa kaalen hakkunde maɓɓe e ɓiɓɓe wuro. Tataɓel ngel daaɗe dillaamɓe leyɗe nane nder filla ardangal. Hitaande hikkande hoore haala batu on mballa kaye leyɗe Afrika ngaddata dow fii dillaamɓe leyɗe fuudu nder wakkati ñaw coronavirus o.
Yewtere men pinndol haaltana haala sigila innditiraaɗo Grande Muraille Verte. Ɗum wonno hono kullantaji ko watte gam batte awgol leɗɗe wurtingol laddeji e ley leyɗe meɗen ɗe endan. Ɗum du konna dartina ni hono leyɗe gonɗe fawar joni e ley Sahel e Sahara. Nenene kayno tawa leydi Burkina Faso, leydi Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan, Kanye e Tchad. Ɗum wonto laawol tokkoto. Ɗum waddino ɗon leydi Niger du konna ni région jeetati ɗi fuu e ɗum ndaara ɗum ko watta commune ji kemi ɗiɗi e noga e jeetati. Kam woni ko fawar joni laawol mbiyetego Muraille Verte ngol tokkoto. Ɗum wonno ko fa hannde ni mbiyeteɗo colonel Abdou fawar joni hoorejo Muraille Verte o mbiyeteɗo colonel Abdou Mayi Charou laatiɗo kañum o endan ni fillonto en ɗo endan toyon toɓe tawa Bakary Moray Lettre Soumane landi mum pirte fulfulde.
L'initiative de la Grande Muraille Verte.
Sigila mo ittilo nokkuji o wona awa leɗɗe tan noon, no gollal non gonangal no tefe faddade tenera gam tawaɗo nder Niger o, no ƴoole ceene mawɗe non milteɗe boni tawi du tasiri ɓoldi non ɓiɓɓe wuro no tawa e jonde nder mum. Min tawi kakeno waddeno golleji goɗɗi ko ɓeydata bawɗe ɓiɓɓe wuro Allah e caɗale wonƴitagol bakaji. Iɗum ƴeewa awa leɗɗe kam fuu e filla ndiyam hawrude ndiyele ko tawa nder leydi kamɓe ndiyam toɓo, ko watta tawe tenera o laato nokku to gollete hano iri ko région ji Niger ɗi to fuuni ɓuytude du kondam dilludu ummo naata leyɗe janani
nder sigila o. Nokkuji hano noye leydi Niger hani wi'e awi tenaɗe nder mum.
De Dakar a Djibouti,
nagude Dakar yaade Djibouti ɗum wattana hectare uji millioji jeetati. Niger tan soɓɓirde tera yottade soɓɓirde difa min kisa kina hectare uji millioji ɗiɗi e ujunaji keme jeetati woni ko heɓa nder leydi ndin fuunoni.
Nder tenaɗe no woodi cuɓaaɗe ɗe ɗum haani aawde na, naa leydi fuu kanje suɓaade tenaaɗe mum.
Hano ko ndarta filla suɓagol sii leɗɗe awteeɗe waɗi ko hawrinde leyɗe duniyaaru waɗa gam majjum Dakar nder hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e jeenayi. Amma ko ɗum darni dow mum woni accude ɓiɓɓe wuro suɓanaade koye mum leɗɗe ko aawata. Dey min ƴamaana ɗum aawa leɗɗe tawaaɗe nder nokkuuje ɗen ko waawi durwi diggol e tenera. Misaali ɗo nder Niger leɗɗe mbi'eteeɗe pattuɗe gam seni hinnaama woɗde hakkunde duuɓi jeɗɗi no mbaawi waɗde ɗakke. Lekki ɗiɗaɓikin woni ɓokki, tanne, jaaɓe, gawde ko nder région Dosso tan ɓuri ɗuɗde.
Illa sigila o joƴƴina warde hannde noye ɗum waawi tinninde semme leydi Niger.
Wona filla ɓurondirol noon. Caggal leydi Sénégal tama Niger no waawi taweede nokku ɗiɗaɓo. Illu nder duuɓi ujunaaji ɗiɗi e jeetati tawi ɓe puɗɗi waɗde golle ɗen. Min e du nder duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi noon min puɗɗi gomnanti hokkimin millioji keme joyi.
E dow ɗum ko habaru mumen fulfulde tilli hannde nde endan ni ndenene kayde konna keddi wadde mballaga muɗum ko nanɗo habaruji ɗi endan hawtade mi e hoore am. Mine wiye toon assalamu aleykum, mbalento jam waali. Mbiɗa accida on fawaare jooɗu konna e waɗoɓe ɗengal hawsankore.
Diva do Radio Alternative
Lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi FM Zender
do Radio Gaskia Lamba capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyi FM
Maraɗi do Radio Sarawnia
Lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
Studio Kalangu